nsi yatonda omusajja olyo mulungi era namuwa omubezi obwo bwe bufumbo bwasooka eri mwadeni omutonzi yeyagatta bajjajjaffe abasooka Kwa wakenyeyo